Ingabe science iyavumelana neBhayibheli?
Impendulo yeBhayibheli.
Yebo. Nakuba iBhayibheli lingeyona incwadi yescience, linembile lapho likhuluma ngezinto zescience. Ake sihlole izibonelo ezithile ezibonisa ukuthi science neBhayibheli kuyavumelana. Nokuthi iBhayibheli linamaqiniso ngokwescience ayehluke kakhulu ezinkolelweni zabantu abaningi ababephila ngesikhathi labhalwa ngaso. Indawo yonke yaba nesiqalo. Ngokuphambene nalokhu, lapho zichaza indawo yonke, izinganekwane eziningi zasendulo zithi ayizange idalwe, yamane yaba khona. Abantu baseBhabhiloni babekholelwa ukuthi onkulunkulu abazala indawo yonke babevele ezingxenyeni ezimbili zolwandle. Ezinye izinganekwane zithi indawo yonke yavela eqandeni elikhulu. Usuku nosuku, indawo yonke iqondiswa imithetho ehlelekile ngokwemvelo, ayiqondiswa izifiso zonkulunkulu. Amangafundiswa emhlabeni, athi akukho lutho abantu abangalwenza ngezenzo ezinonya nezingalindelekile zalabo onkulunkulu. Umhlaba ulenga phezu kweze. Abantu abaningi basendulo babekholelwa ukuthi umhlaba uyisicaba, umi phezu komdondoshiya noma isilwane, njengenyathi noma ufudu. Ukuze imfula nezifufula kuthola amanzi kudingeka kube nemvula, iqo nesichotho, okubangela ukuhwamuka kwamanzi olwandle nakwezinye izindawo. AmaGreek asendulo ayecabanga ukuthi imfula ithola amanzi aphuma ekujuleni kolwandle, futhi akukholelwa lokho kwaze kwaba sekhulwini lesi-18 leminyaka. Izintaba ziyaphakama ziphinde zehle, futhi izintaba ezikhona namuhla zake zaba ngaphansi kolwandle. Ngokuphambene nalokho, izinganekwane eziningana zitho uNkulunkulu badala izintaba zaba nesimo esizibona ziyikuso manje. Imikhuba yenhlanzeko ivikela impilo. Umthetho wanika isizwe sakwa-Israyeli wawuhlanganisa imithetho yokugeza ngemva kokuthinta isidumbu, ukuhlukanisa abanezifo ezithathelwanayo kwabanye nokugqitshwa kwendle ngendlela ephephile. Ngokuphambene nalokho, eminye imithi yezilonda yaseGibhithe yayisetshenziswa ngesikhathi kunikezwa le mthetho yayiyingxube ehlanganisa indle yomuntu. Ingabe kukhona amaphutha ngokwesayensi eBhayibhelini? Ukuhlolisiswa okunengqondo kweBhayibheli kubonisa ukuthi impendulo ingucha. Nayi imibono evamile eyiphutha ephathelene nokunemba kweBhayibheli ngokwesayensi. Amanga. IBhayibheli lifundisa ukuthi indawo yonke yadalwa ngezinsuku eziyisithupha ezingamahora ngu-24. Iqiniso. IBhayibheli lithi uNkulunkulu wadala umhlaba enkathini edlule engaziwa. Izinsuku zokudala ezichazwe esahlukweni sokuqala sikaGenesis ziyinkathi ethile yesikhathi futhi ubude bayo abaziwa. Empeleni, nayo yonke inkathi okwadalwa ngayo izulu nomhlaba ibizwa ngokuthi usuku. Amanga. IBhayibheli lithi izitshalo zadalwa ngaphambi kokuba kube khona ilanga elisekela i-photosynthesis, okuyindlela izitshalo ezikhiqiza ngayo ukudla. Iqiniso. IBhayibheli libonisa ukuthi ilanga, enye yezinkanyezi eyingxenye yamazulu, ladalwa kuqala kunezitshalo. Khanya kusuka elangeni kwafika emhlabeni phakathi nosuku lokuqala noma inkathi yokudala. Njengoba ukukhanya kuqala ukubonakala ngosuku lwesithathu lokudala, kwase kunamandla anele okusekela inqubo ye-photosynthesis. Kukamuva kuphela lapho ilanga lavela khona ngokucacile emhlabeni. Amanga. IBhayibheli lithi ilanga lizungeza umhlaba. Iqiniso. UMshumayeli 1:5 uthi, ilanga nalo liphumile, futhi ilanga lishonile, futhi liza liphuthume endaweni yalo lapho liyophuma khona. Nokho, le nkulumo imani ichaza lokho esikubona sengathi ukuhamba kwelanga uma sibuka siyilapha emhlabeni. Ngisho nanamuhla, umuntu angasebenzisa igama elithi ilanga liphumile nelithi ilanga lishonile, nakuba azi ukuthi umhlaba uzungeza ilanga. Amanga. IBhayibheli lithi umhlaba uyisicaba. Iqiniso. IBhayibheli lisebenzisa inkulumo ethi ekugcineni komhlaba ukuze lichaze ukuthi ezingxenyeni ezikude kakhulu zomhlaba. Lokhu akusho ukuthi umhlaba uyisicaba noma kunewo ophelela kulo. Izenzo 1:8. Ngokufanayo, inkulumo ethi emkhawuleni yomine yomhlaba iyisifenqe esibhekisela kuwo wonke umhlaba. Namuhla umuntu angasakhulume ngamachopho amane campus ebe esho into efanayo.
U-Isaiah 11, verse 12. Amanga. Ibhayibheli lithi ubukhulu besiyingi bulingana nobubanzi besiyingi obuphindwe kathathu. Kodwa isilinganiso esinembile ngu-3.1416 uphayi. Iqiniso. Izilinganiso zolwandle olubunjiwe okukhulunywe ngale encwadini yokuqala yamakhosi isahluko 7 verse 23 neyesibili yezikroniki isahluko 4 verse 2 zibonisa ukuthi ububanzi balo babuyizingalo eziyishumi nokuthi kwakuthatha umuco izingalo ezingamashumi amathathu kulujikeleza lonke. Lezo zibalo ezibonisa ubukhulu kungenzeka ukuthi zazimane nje ziyisilinganiso esicishe sinembe. Kungenzeka futhi ukuthi ubukhulu balo nobubanzi balo babuyisilinganiso sengaphakathi nengaphandle lalo.